ndị isi ozi isi kụkpọrọ Lennon. Anyị sụve nọkwem jabahụlụ ụgbọ kpọkwasị rụhụhamụha jasụ anyị lụftalekọs obele nchịtabọhịa anyị kpọrọ jeruta rods anyị shilekon kpọrọ jeshia patara anyị ruo ajọ ahụm ụgbọ adaghị eje fonisha anyị bahịa kpọrọ tụgbua anyị kpọrọ ebe ka anyị gbawa elewa saiprọs enya anyị jiri ya yele kicha kpọrọ jeshia siria anyị jeruta ebe taya bịa beka ajọ egwesiwe ụgbọ n'ovu anyị isi anyị hụma ndị kekere shilekon anyị lebe nọ abalị sa ume chileke mee ebe hụm ihe eme pọl jerusalem ebe nwagharị ọkwa si agoto jekwa anyị n'otu ebe abalị sa ụnụ anyị ha ikonu tụgbuo ije anyị gebe ha kọta ma onye omuve ma onwe grimave tụkọwuru tụrụ anyị ji asụ anyị lụfta bebele taya anyị lụfta bebe ebe anyị tụkọ gbuchi kpere lọnụ eze enyim lekonu furunu chileke anyị lebe kwecha ekele ikpeazụ a anyị bahụlụ ụgbọ tụgbua ebebeda awụrụ lashia ibe anyị shiletaya lekonu kpọrọ ụgbọ tụgbua anyị jụ kporu alali tolemeus ọ bụrụ lekonu banye n'obuhurula ụgbọ lijanyob anyị jụ eje ekelecha nwụna anyị lebe nọ ujikohu lekonu obele nchịta bọhịa anyị gido ọkpa tụgbua jejeruo sizaria anyị ruo ajụ abahụlụ ibe filip onye oziọma anyị lebe nọdụ filip n'oyile nwoke saavọ ahọtajere gebe ihe je kavọ ọnwụtara nwụgbọke nọ atalụduji nwụgbọkono ebenaenọ tụkefuchigechara chileke anyị nọkpọ ujikolemole lekono anọnya nwoke lan bụ onye mfuchiri ebe ya bụ agabus shile jide aja ọjọfute anyị jewota akpọ pọl atụbutaji uwe ya jegide kegbaba onwe ya ka wụọ ọkpa jụasụ
mgbedu nsọsụrụ a lonye nwe akpụ a bendị jule kegba le jerusalem kpụrụ ya nụ ndị amadụ chileke
anyị nụmacha ya anyị le ndị nọlekonu wata arọ pọl goto jeshi jerusalem ọsọ
ekwewe na arọ wa bụgịnụ nugbe emego bụ nwafụm mụ na akwụ nwemure egide kena jiwu bụ jizọs nwụhụle jerusalem ọtọbụda a ga-ekeme gbokpụrụ m
anyị fuo nta fuo imo ọbụkwed anyị parụ ha sọ
gị ihe dunna ji wulu uche mee
anyị n'ọnya lekonu anyị kwakọba jeshia jerusalem ụnwụ na nọle sizaria ha rụtụrụ anyị ebe du anyị duruo ibe onye anyị eja nọdụ ebe ya bụ meneson onye saiprọs onye shilodụ bụrụ onye kekresh anyị ruo jerusalem ụnwụ na nata kpọ anyị ọkpọba nata obele nchịta bọhịa anyị le pọl shiri jeshi ekele jemes anyị jeshia ndị mere ọgaranya chọọchị zugbuwa lekon pọl kelecha wejeya eshili ishi kọkọtarụ ihe chileke gidozi ya jeri ndụ abụdụndụ ju meru ebenụmacha ihe ono furuono ga-atụkọ kele chileke kele ebesụ pọl gole anarọ giwe dileka si ya likpoto ndụ ju bekweta akwara lọ jizọs bụ nna jihu temebe hubekwa ihu lemekem shileka moses efuwaruhe liji ndị ju gburugburu bugbe alali ọzọ gebe gwobekem moses gebeta ebujeshi ụnwụhub ọbebe tụhomelali ndị ju anya eme ime agha ọha gbakwankwu kelebe nụma jekwali lawar ibe imekwaba ọdụrụ madze nọ kweru chileke lebe edobere ya nwụhu ike gatubu atekebe emebere ya tekebe tuburu gbabe akwa jekwetoruve mee nsọ ntụrụ lefuarụhụ ugwu ibe ihe ono ehuhe ka ọ bụ ebe a kpụchikwa n'ishi ọya bụ ga onye m onye amarala ibe m ihe ono atụkefula ime ono bụkọtụka ebe amarala egobedala onwom atụkọjekwa ga eke mosis furu emekọta ọ bụrụ ke ndụ abụdụndụ ju bụwa ndị kekresh banye chi ha nara idu dewa ekwa ozi jile arụhe sigabete erijeshi ihe agwara ihe ọbebe atajekwa meyi ọbebe atakwanụ ashigburashigbu ọbebe aparụshijekwa onwe ọya bụ pọl jụanụ ju eduta madze naono yere onwe ya obele nchịta bọhịa ebele ya ji eme nsọ unu lezilo chileke ebe shegbo no me amadirula no fa jikesa bevele ndo hu egdihwe drage gweru he ejale hele gogbar abala sa no no davwa obujiklan nduju shi asia harohoma paul limezlo chilek ebe kpali ipoto ne madle kono yeruwok ebe gide paul chishian kuso
israel ojile katogbo unudwe yeteka o wanwo katsure kameke jeje ne madive fubishin dibanye bya ejibi eke moses bya fubishi ezulo chileka obu kanjob lo du taranda abodonduju dubata lezulo chileke shegbo no meru sheka dru chileke lenso
iwebe gide funno ulebe hama jere ka paul ye onye efesos ebe abu tirofimos shegebele jerusalem ebe dobe sile paul dunwoko no ba hali mezulo chileke nkuku gba ha gara 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 ebe gba ko jua ka kuta paul kofote ali mezulo chileke aguchisha ezulo chileke no teko no teko ebe no de mekwa da ga fe gbua paul onyi shindo jogu ndu rom bia bo onyi shindu shono no manu lutsa da le jerusalem onyi shono chita ebo ndi sho jogu wa ndo jogu fe gwegwa bafushia ikoto ndon ebe homa ebo onyi shono ye ndo jogu no ebe tubu paul onyi shindo jogu no bije gide paul gba karaga to ayu jin pro lab gba gbete kono jahas
bonye bobu bugunu bomer
nde chilo wa nde chilo ho anode fu awiwe edodurenye ko bonyi shindo jogo no amai diwe blo wa iwe omero ba osindo jogo ya gba ba kuta paul ku ba lord ndo jogo ebe kure ya rua ona ba todo ojogo ebe palitia palita par le kanku kono edigiji emege be nate emegbuo eno de zegidigi de ti alazo echigba
chigbaya
ebe jesia boga be kuba paul lime odun do jogono oso onyi shindo jogono
demu funarin ife
onyi shindo jogono sia
igbe marufu greek biablo top dongo bungofu egypton bali quadrauk chita ngbugbu mads ono mads iri chibale chego ebude bubu jano doa top dongo
paul sia
mbeda kwonye ju anwuru lali silisi agadagad mushi kwa tasosu bonko kunwirenya jiko gamufunuru nondoa
onyi shindo jogo no dwe kuta go yon paul gafro lenkpokota eke shije enyi balolo ga achili ari poto ho neka gebege bege ya yon ebe dai bo kuriri paul gudo fu hibru fu arhop